Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Umkhuleko ngesinye isikhali bazalwane ukuthi sinamandla isikhali esingasebenzisa lapho sibhekane nempi kamoya ingakho izwi lisho lithi khuleka ongaphezi. Themba emkhulekweni uNkulunkulu hlezi alalele ngazo zonke izikhathi uyazizwa izikhalo zakho. Nalapho uletha amazo kubonga uyakuzwa uNkulunkulu bayasho la iSoweto Gospel Choir bathi tepa tapelo ihambe njalo ke i three songs in a row phambi kwabo sibusiswe ngufikile kamlomo ethi uThixo yabona hey yazi yang embarrass my god Umeven Saputini yena uthi deeper zihambe njalo zintathu zilandelana isikhathi ke sithi 22 after 3 o'clock njoba ngishilo ukuthi after le ngoma ezintathu ngizobeke sengixoxisana la no sisi untando ukhona bazalwane ukhona la usendaweni ufikile la ekhayeni la kwa Radio Pulpit usivakashele kanti njengoba wazi ukuthi ke uma sisimemile umngani umsizi kukhona esizokufunda kuyena so na today hey kuningi esizokufunda and I'm not even sure ukuthi indaba esizoxoxa today sisintando sizokwazi ukuthi sikhulume yonke siqede angikholwa nje
angikholwa nami angikholwa
sawubona
sisi
unjani
bahle
bengithi uzothi buhle ngoba ngiyazi ukuthi abantu bajwayela bubuhle
bengiloke ngithi sibahle ngaphinde ngabona ukuthi okay kuthiwa bahle but it's one and the same thing
yeah,
I think yeah. You look beautiful
thank you so much nawe awusemuhle
Ngiyabonga.
Lady in white. Singaze ngafisa ukuthi ngoba siyithelevishini bakubona ukuthi ubuhle kanjani.
Ngiyabonga.
Bangathi hayi bahle uya claim ngoba sizibonela
thi. Yeah, exaggerate.
Yebo, siyabonga ukuthi ube nathi kule ntambama, siyabonga ukuthi usivakashele. Ungaba bingelele emakhaya.
Ngibingelela nonke emakhaya lo okhulumayo nguNtando ngumbela the unordinary woman
bazoyizwela bona ukuthi why usho njalo
bazoyizwela ngiyabonga ukuthi ngibe nani la namhlanje it's an honor actually
yeah.
Yes
mm-hmm. Mhlambe nje before sizongena endabeni ungubani uNtando like background yakho khulele kuphi ya izinto zinjalo
okay uNtando ukhulele in the Eastern Cape
mm-hmm.
in between Mthatha enqumbu
okay
but ngingabakuzo zonke izindawo like Mount Frere
mm-hmm.
East London King William's Town njalo ngoba ke umuntu bekahambe adopt so yeah nje my journey hasn't been easy from the start
mm-hmm.
Even ngisese salweni sika mama already I had a lot to deal with
mm-hmm.
Even when I was still inside my mother's womb yeah. I had to deal with a lot
okay
yeah
or umama bekana ma complications the time akhulelwe
ngingasho ngithi ngama complications because she didn't even understand what was going on with her and ngoba nje beke saqala ukuthi uyajola we understand uh-huh. and everything happened once within a very short space of time mm-hmm. like 8 minutes
mm-hmm.
Emengenyawo so they did whatever they did with the brother and that's how I was conceived and they never met again it was that
hi uyangilahla with the brother you mean brother biological brother
biological father
Oh, motho brother shokuthi hey boyfriend ka mama
yes,
by that time.
Oh,
okay.
Yes.
I thought it was brother.
No,
okay,
no,
all right.
No.
Yeah.
Yes. So mm-hmm. they had leyo nto lengayazi ukuthi ibizwa ngokuthi yini and mm-hmm. that's how I was conceived and then Yeah, na uzo realize after 3 months ukuthi she's pregnant.
Wow.
Mase itshelwa ngu aunt wakhe ukuthi hi girl, something is offish.
Yeah.
With you. So ugcine nini kuyesikhathini?
Hmm.
Yeah, then that's when they realized ukuthi u girl is pregnant, and she did not take it well.
Mm.
She could not accept the fact that she's pregnant. We gomuntu ebe that she barely knows, you know.
Baganangagi?
She was 17,
okay. 16, 17.
Yeah, because I'm ngane, and she didn't understand what was going on. Mm. And I think ngales kat samanji, I would say she got depressed.
Mm-hmm.
Yeah. She got depressed. So she ended up now trying ezazinto zakudala kwakuthiwa if you drink Oro Crush and mix it with steel wool, the baby will will go away. She tried all those tricks. It didn't work. Sakhulisisu, and then masesiqala ukukhulisisu. And she had to drop out of school because of this pregnancy.
Yeah.
Ayenza ukuthi manje I end up engrizenta okwamampela ke manje because she had to watch other kids carrying on with their lives. Yeah. You understand why she is stuck at home, you know? So that is when uthema sesikhulile isisu aloke thatha amastin ashayisisu ngamastin so that I can just die inside. So that is why I'm saying she was depressed.
Yeah.
I understand her. She was depressed. So that is why ngithi even kusase sibelethweni sika mama, I had a lot to deal with. Mm. I had to take those bricks,
anger.
You know, that anger, yonke yawela phezu kwami.
Yeah.
You know?
Yeah.
Yes, and when I was born, ngaphuma nginamaphondo onyana nje la ekhanda lam. Even now, my head, you will laugh one day, I'll show you.
Oh. But unkulunkulu akavumanga ngempilo yakho ngoba abanye banokuyizama zona lezo zinto then uthola ukuthi vela
kwenzeka
kodwa unkulunkulu wathi lo mntwana lo ngiyamletha emhlabeni
for a purpose exactly yes.
Okay, so mokhula nje wena ekukhuleni kwakho nje ukhule uyingane e right?
Angeke ngithi gibe right, you know, because I remember inhloko yami yayithanda uphuma izichanguba and all those things, but at school I was very clever.
Ichanguba yini?
Some wounds la inhloko abanye iziqala njengama ringworms,
yeah.
Then they became like wounds, you know, like sores.
Okay,
yes.
Oh, so angithi abantwana vele yabazi ukuthi banjani ekoleni mhlambe bewuyisihlekisa nje kubona.
Yeah, bengihlekwa esikoleni ngaphandle kwalokho, ngaphandle kokuhlekelwa lokho. Vele mina ngangingumntana ohlekisayo nje, yazi draw attention because angifani nezinye iy'ngane. I never got a chance to play with other kids because already I had so many responsibilities. Ngithe ngina 11, 12 already, mangina 11, 12, I had a responsibility to take care of my brother and to look after our home, umawa mayeze eferenigeng and spooking evakashelo udidi wam. You understand? So kwakusala mina having to do everything, taking care of my brother, cooking, cleaning and all those things. Even mabe khona abazali bam, I still had to cook, to clean and to cook for the dogs as well, to clean the yard and all those things. You get my point. So ngikhule ngixakekile. So makwakhiwa ekhaya in the rural areas, futhi kwakuyimi kwakumele ukuthi ngivuke ngo 3 a.m. In winter ngihambe ngiyothutha amanzi ku borehole.
Oh, how old ngalesi sikhathi?
nginabo my 13, 14.
Oh,
yeah, ngithutha okay. amanzi, ngithutha amanzi, ngithuthela ukuthi kuzokhona ukwenziwa itina.
Mm.
Babezenzela itina ngeso sikhathi. You understand?
Yeah.
So babe depend emanzini aza nami. So bazowasebenzisa amanzi, ngihambe ngesikoleni, mangihambe ngesikoleni ngishiya ngiphekele laba abantu abazokukha ekhaya.
Mm.
And then mangibuya esikoleni, I have to rush back home so that ngizobaphekela ukudla kwantambamba. Before they go. And then the water is finished. I still have to cook supper for my parents when they come back from work. Bathole ukudla kukhona okwabo ke manje kohlukile kunalaba bantu abokhayo. Ne? And then I still have to make sure ukuthi there's enough water for the builders. You understand? So ngikhule ngixakekile and nje kwasekuqaleni my life was a bit confusing for me, you know, because
mama ugcine eyamukela ukuthi senginengane manje moso ukhona
emhlabeni. She had no choice.
Okay.
she was stuck with me.
But bekangabonisi some kind of resentment.
She resented me until 2 years before she passed on.
Oh.
Uthema seyiselule u 2 years emhlabeni kani bengiqala mina ukuba nomama ngaze ngazizwa ngimsola uNkulunkulu you know ukuthi just when I finally got my mother when we am tata kanjani
bona eminyaka engaki
no it's recently 2017
oh
yeah it's recently 2017 yeah akusikudala kakhulu so bese ngikhulile. She was stuck with me. Kwamele ukuthi I move from lapha kubo eMthatha kwindawo yokuthiwa kuseRose. Wa move because now after umakhulu wakhe uMazulu eyewashona umakhulu uMazulu nguye owaye spoil umama kakhulu. So after eshonile uMazulu izinto zashintsha drastically for umama. Kwathiwa yayo favorite is no more. So asayincenga indaba yakho, you understand? So she had to call her mother owaye kuqumbu ngaseso sikhathi naye sekashadile. I think this thing I don't like calling it a generational curse. But okay, let allow me to use the word generational curse, ne? Umama naye uzelwe kuma wakhe wamshiya kubo
okay
ne
yeah
wahamba uma wakhe wayoshada la shade khona umama wami wasale khulela kulomama wakhe and then nangu mama wami naye ekhulelwe khulelwa mina you understand and then at a later stage umama kwamela ukuthi amuve ngoba izinto seziyambhedela kulomama wakhe wa move waya emzini ka mama wakhe you understand. But I don't want to lie. Umkhulu wam umyeni ka mama, he was a very generous and kind man. Oh, that guy spoiled me. I think that's the first and last time I was ever happy in life. When simuvela lapha emzini ka mama wam. Ngeso sikhathi I'm 3 years old. When we moved there, I was only 3 years old. And then naye nangwe ngishiya noma wakhe. In fact, she finally got a chance to get rid of me. You understand? Because vele bekangangifuni, you understand? But it stuck with me. Now finally uthola chance because uma wakhe uthi okay dali sapuntando kumina and then when you go back to school you know wahamba esikoleni wonwaba and then that is when she found true love. She met her soulmate, you understand, washada mina ngisele nobani ngisele noma wakhe thinking that uma wakhe is my mother. You get my point?
Yeah.
Yes. Unfortunately, safika isikhathi sokuthi uma wakhe ashone naye. Yeah, she had heart problems. I inherited that from her. She had had heart disease. So kwafika isikhathi sokuthi ashone, and ngelanga shone, she was sleeping with me. I still remember that day so vividly. She was sleeping with me. Washona engonile ngilele phezu kwakhe. Cute. Then washona, and then now my mother kwamele ukuthi azothatha in isikade sakhe.
Yeah.
Now you can imagine ukuthi kwenza lokho kuyi, because like she didn't want anything to do with me.
And ngiyacabanga ukuthi ukuya ngaye beka relieved ukuthi, you know, lengane ayikho nje
ayikho phambi kwami.
Yeah.
Yeah. You see, I've got a scar here. You will look at it when we are done. Here's a scar here. When engishise nge I, because kangiloko ngi round her, I just wanted to play with her. You know. Yes, then wacasuka ngoba wayivele e iron, wavele wangishisa la. Like, she didn't want me anywhere around her. So you can imagine now ukuthi depression seke yaqala phansi. Mayiqala ukuba happy, ushadile base kwesa stage esimnandi emshadweni. They just had a baby boy kumnandi emshadweni wakhe, kumnandi. And
oh, lo baba lo uye wagcina umshada, your dad lo amkhule aye amenza ukuthi abe pregnant.
Awuzwanga. Awuzwanga bathe makabuyele esikoleni.
Yeah.
Masiya kubo.
Oh.
Yabo, wangishiya ngino 3.5 years wabuyele esikoleni. And ngesikhathi ebuyele esikoleni, that is when aye wahlangana with her soulmate.
Okay.
Yes. Oh, and no, then washadile
wabano wabanye abantu.
Wabanomntana naye.
Okay.
And then bathe uthe mayisanda ukuqala ukuba nomntana, I think my brother wayisaqala nje ukufunda ukukhuluma, esasanda ukufunda ukuhamba, you know, when her mother died, and then she had to come and fetch me. And yaqala futhi phansi depression, because now sengizomenzela, sengizoba iburden emshadweni wakhe. Nami ke nako sengenzi izinto ezisnacks, ngiku grade 2. Cabanga umntana lo oku grade 2 unangaki. Already now sengenza my first suicidal attempt. Ngidlisa jiki, retex, ngimixa konke.
Ngobani?
Already I was feeling ukuthi mina angidingeki la emhlabeni. Yes.
So
already ngasengiyifila le nto ukuthi no. You know?
Yena impatho yakhe beyinjani towards wena?
Ekuqaleni beka, yebo, sometimes he's nice, sometimes aggressive around me, and vele ngangimsaba, you know. Yes. But ya khula lento, ya escalator.
Yeah.
You understand? To an extent lapho beka ngishaya ngize ngidabuke. Ngidabuke nje, ngidabuke. I will show you his scars. Zisase khona emzimbeni wami. So yeah, naye bekadineka, but angazi ukuthi kwakuyini eyayenza ukuthi mhlambi bangaphisani ngami, because ngisasemncane nje, I could see ukuthi la I don't belong here. I don't know what is going on, but there is no way that these people are my parents. I was like, maybe I'm one of the kids laba bantwana abaxoshwe kuma dustbin or something, maybe bangixosha kwi dustbin, but I could tell. And then few years later, another auntie from election lethu told me, out of anger, ngibalekele kwakhe ngiyawashayiwe futhi, because ngiphuke ngiphula a bucket, you know, ngibalekele kwakhe. And then out of anger, why mention what? I don't know why your mother isn't taking you to your biological father. You should be with your biological father. And your biological father is doing very well for himself. He is a soldier. In fact, he's a commander there. He's something big in the military, you know, department. Yes. So kayibamba ngathi oh now it makes sense
ukuthi why lo baba treata
kanje it makes sense
yeah.
And I remember asking her ukuthi yena lo mama lo mhlophe my mother was colored
okay
lo mama lo mhlophe kangaka yena I futhi akukho nento encane efana nami kuye yena usho ukuthi nguma wami at ayena kuthiwa yena uma wakho ke yena kuthiwa so still ngasala nale ya question mark you understand so I wasn't really satisfied nge response yakhe you understand
yeah
so kwabanjalo man and I ended up one time running and I kept running until ngayowela kwindawo ekuthiwa kusengxabaxa eMount Frey that's where I ended up ngi-adoptwa imboyi ya family you know they were kind people they were very kind to me they took me in treated me like their own they were owning shops ngaqala lapho ugqoka into egqokwa ngabanye abantwana I remember kwakhona ama denim asasisithi ngama sasobiza yini
amadelela
idelela
yeah
ngaqala apho ke nami ukugqoka idelela ngaqala lapho kwenziwa ikhanda you know bangeza njengaba kazibona nami ukuthi hayibo igirl inhle and they took me back to school kwabamnandi nje kwaba nje yaya but ngithe kunyaka wesithu sekumnandi kunjalo ngipasa kahle ugirl seka actor ma drama ugirl seka ngukhwaya master yazi ngi free like I was free lapha kwamboyia you know
so I was barely related or they were just some strangers
kama strangers bangichola I ran from Qumbu to Mount Frey
and then wafika nje kuleyo muzi wa knock and then bakwamukela wow ababuza ukuthi uphuma phi wena ngani sikubuyisele ekhaya
ah mina ngixoxe konke
oh ukuthi ekhaya kulokhu nalokhu nalokhu
ngixoxe konke
and you know I think this thing ibuyela ekutheni ingane ikhuliswa i village nje
yes
yonke because ungabuka esikhatini zamandulo nesikhatsi samanje you know esikhatini samanje angeke nje vele uyithathe ingane yomuntu yeah kuzomele uconsult nabo ma social workers ufune ukuthi lengane kwenzakalayo because mabanga buya labaya basekhaya bathi ni kidnap ingane yabo kusho ukuthi manje nina senizosala nesenkingeni
I wish ukuthi baba kwenzile lokho bahle because
the parents
these adoptive okay. parents I wish ukuthi baba kwenzile lokho because ngithe sengijabulile sengiphasa kahle
yeah.
kwi second year sengiyamemezwa kuma radio stations sengiyatrend
uyafuna bathu lahleke
sengiyatrend ngokwama terms wethu amanje abazali bami bayangifuna umuntu ongitholile uzothola
i5
sikunyaka wes2
wow
sikunyaka wes2 sebeyangifuna yabo bafuna ingane yabo bakuma radio station bahamba ama radio stations wonke ngatrenda yazi ngatrenda
baze bakuthola
yaphela kanjalo that temporal happiness temporal joy yaphela kanjalo because now seku involve na maphoyisa and now some other people bayamtshela umama umboyiya ukuthi you know what uzoba senkingeni manje because this thing it involves amaphoyisa
yeah.
you know so you're going to have to let this child go si understand sokubonile umthandile and now so bondile naye sekune deep connection between your family and untando but now you're going to have to let her go yokwa kungasebhlungu bahle inhliziyo yami yayibhlungu kakhulu
so leso sikhathi uyini uyi teenager
yangi teenager ngeleso sikhathi
okay
I'm
so
teenager
mo buyele ekhaya and then impatho yabanjani back to square one oh my
okay mangifika kwaku awkward ku tense nje ku awkward kwakungathi they don't know what to say to me And I didn't know what to say to them. I didn't know, like, how to behave. I didn't know what to do. But the person engangimbona, like, emehlweni ake ukuthi he's happy to see me.
Mm-hmm.
Like, he has missed me. It's my brother.
Mm-hmm.
And that really touched me because he's one person engangicabanga ngaye every day when I was away. Because, yeah, he's adorable. I love him so much, you know. Yeah, the next morning, masivuka, that's when bengibiza kusho ukuthi they had a discussion.
Yeah,
ebusuku because ekuseni manje bayangibiza bathi hlala la egeli. Now we would like to know ukuthi njengoba ubuye or usazophinde futhi unyamalale because yonke into ayikakashintshi. Akuna nto izoshintsha, ayikho into eshintshile. So uplan ukuthi uzobuye uhambe futhi or uzohlala ube ingane la ekhaya. That hayi ngizohlala. You understand? Yeah. Akuzange kube kudala futhi bangishaya ngangakhona ukubona. Ngavaleka ngangakhona ukudla, ngangakhona ukubona, ngangakhona ukukhuluma. And that is when they built a shack. Even now, angiwuthanda umkhukhu noba ngabe sekuthiwa, oh Jehova, noba ngabe sekuthiwa
isimo
sibi kanjani. Angiwuthanda umkhukhu, Nkosi yami. Angiwuthandi. Because umkhukhu ekhaya wokhiwa especially ukuthi ngifihlwe laphaya. Abantu mabebuza kuthi hayi umakazi wami lo oseport St. John's ungibolekile. Yeah, understand. Ngeso sikhathi mina kuthiwe ngithule ngithi tu ngikuphi ngisemkhukhwini. My mother uzomaneza nama ice azongithobela kuphi emkhukhwini ngeyikhathi. Yabona, azama ukuletha amahewu ukuthi ngiphuze so that ngibe nayo energy. Ubhuti wami wayethi maye ngibona ajika askrima akhala baleke. So waba traumatized, babona ukuthi uzoba traumatized ngahlale emkhukhwini like a prisoner. So that is why I'm cooking out hand. Abanye abantu bayang misinterpret about maybe ngizenza ngcono. No, it's not about that. I think, yeah. Leyanto yahlala kimi, yahlala yazinza, you know. So kanjalo.
Yeah, ngicela sithathe I break lana and then uma sibuya mhlawumbe manje usitshele ngontando okuwukuthi manje sekakhulile. Angazi ukuthi uye waqhubeka waye tertiary waphelela phi ngeyimfundo zakho izinto ezinjalo. Yes, nanokuthi usumdala ngendlela okhule ngakhona kwa-affecta kanjani and then ngabe usayibona lezinto sowuntando manje okhulile.
Alright.
Okay. Asenze kanje siyabuya.
Thola inkuthazo yakho nokuphakanyisa kanye nokuqiniswa imihla namalanga ekhasini lethu leFacebook. Hlanganyela nomphakathi weRadio Pulpit kuFacebook.
You're at 657 AM. Radio caring 24 hours a day. 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Radio Pulpit joins hands with Christian Art Distributors to bring you only the best Christian reading material available. Visit our online shop at radiopulpit.co.za for cutting-edge literature such as Rikert Botha's Openbaring Ontsluit, Revealing Revelation by Amir Tsarfati, Shaped by the Gospel by Timothy Keller, and more, such as books by our own Johan Els, Janine van die Kerk, Esti Gelderhuis, Kevin Masilela, and others. Invest in your spiritual growth. Visit radiopulpit.co.za and click on Shop.
Yeah, sihlezi nosisi Ntando njoba ngishilo bazalwane ngithi hayi yabona nale ebengim invite le yona today ngathi siyovala singakangeni nokungena kuyona but ke ngoba sinaso isikhathi kusho ukuthi usozobuya futhi sisi Ntando
kuyomele ngibuye
yebo ngoba sikangeni nasencwadini oyibhalile besathola nje I background yakho and then kubalekile because sometimes angithi uma sowukhulile and then abantu then kube khona izinto ezenzakalayo empilweni yakho umuntu anga understand ukuthi konje ubuyaphi ngempilo so manje uyakhona ukuthi u relate ukuthi okay Oh, it's because of this. Ekhuleni kwakhe kwaba kanje kwaba kanje. Yes. So most of yele khaya bakubuyisele esikoleni.
Yes, not immediately. You know, after bengishayile bengivalele emkhukhwini ukuze ngiphume laphaya emkhukhwini. Kwafika umakazi uanti wami omncane. So mayifika uanti wami omncane kwaba huye ke manje owenza ukuthi ngibe ngiyaphuma emkhukhwini. Bona abangibuyiselanga immediately. Ngahlala ngaba uanti ngaba yi 7th. You know, ekhaya mina I was more of a servant than umntwana wakhona. You know, so ngibuyele futhi ngafika ngaba yi 7th ngaseva. You know, ngaba yi 7th ngesikhathi bengivalele emkhukhwini. Thank God uanti wami omncane, you understand, engangimthanda kakhulu mara wayehlala ekudeni eJohannesburg. So wafika wayithanda ukungithumelela iimpahla zika Khisimusi, ama second hand nyana. So I was very fond of her. Wafika ngayizwa ivoice yakhe ngaqobe embobeni yomkhukhu wami mangithi huye. Ngathi today mabangibulala abazali bami. I'm getting out of this shack. This woman angeke angishiye la. Lo aunty lo angeke, not today, angishiye la. So ngavula umnyango ngaziveza. She screamed, "What is Sisi? Sisi! Utumdana ngekho apha kanti ukhona. Why ubulala umntana? Wathandi mshini ndinike lo mntana?" Ngabe ngiyathathwa, ngabe ngiyophuma, ngabe ngiyabreatha, ngahamba no-anti wami omncane. Wangise Johannesburg. You understand? Naye Johannesburg wafika wathatha la abantu bakamboyi abashiye khona, wangiqhubelelekisa, you know, wangifaka nasemculweni because nginetalent yokucula. Yeah, wangifaka. That's when ngihamba abo Sizwe Zakho Studios. Abo Sifiso Ncwane ngibazi facially. Sas recorder sonke. Ibile i demo cassette yam uSifiso Ncwane wayengishayela keyboard.
Yeah.
So wow. Yeah, but nalapho it wasn't long before ngiphinde futhi ngibuyela, ngizibone sengibuyele futhi kwathiwa ngibuye ngizokwenza ama ID futhi ngayenza isikhathi sesihambile ID because now sekuseduze ukuthi umuntu enze grade 12, so i-ID iyafuneka. So kwamele ukuthi ngibuye abazali bami bangenzeli ID. Ngazibona sengistuck futhi nabo again. And then ngazibona sengifikelwa nangamaphoyisa. Surprise. Sengiya trend a foot all over Qumbu because now there's a boy esasiku grade 9 ekwakuthwa ngubonga woboy yashaywa ubaba wami. So after some few weeks why was shown ubonga kwathiwa hayi ube nama feet elele. You understand?
Yeah.
So I don't know ukuthi kwenzeke ini ngesikhathi ngekho ukuze ku end up umama kabonga evula i case. Evula i-case ye murder or attempted murder, something serious kodwa. You know, ukuthi ubonga ubulewe kukushaywa ubaba wami. So now amaphoyisa nanga looking for me, sekumele ngiyophendula. Yo,
yabona that one. Witness or uyophendulani manje?
Ngiyophendula ukuthi ngichaze ukuthi ngesikhathi ubaba wami eshaya ubonga, what actually transpired.
Okay.
What did I see? Wamshaya kanjani? Kwenzakalani? You know? So ngabona ukuthi no, this thing izo wenza ukuthi ubaba wami end up eboshwa. So I had to lie to the police with a straight face. Nama was shocked. Gathi no, ubonga sasishaywe sobabini ubaba ngegege band, just two lashes ezandleni. So ukuthi walimala, wableeda, wathini, hayi mina angikwazi lokho because I wanted to save my dad because I knew that if I don't save him my mother is going to resent me even more.
Yeah.
And forever, Eish. You know. And umthandazo wami ngikhula 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 nginomthandazo othi into engicelayo ukuthi if ngempela uma wami lona ngiyacela ukuthi ngelinye ilanga singaze sibe right yazi afunde ukung accept angithandi. I grew up ngibukela abo bulelwa bonsa abo sibongiseni gqutyana abo bani bani abanye abantwana ababethandwa ngabazali babo o Miranda Mneno tikona yazi ndiyafisa ndihalela ngathi ninga adopt umakhayeni wabo. I longed for that relationship ukuthi ngibe nayo nomama wami.
Yeah,
you know, so bekungekho easy. And this book, I think iye ya triggera story some esikule ncwadi si triggere all the childhood traumas ne singibuyisele konke 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 because masengishadisile mina gang fantasize nje mina ngizakhele my own world, my own home and my own world with lo muntu engimshadile, you know. And then lo muntu engimshadile mase qala ethi emane ethi kimi eng reminder on a daily basis how ugly I am. Then every time enza kanjalo it would take me back home because I grew up with parents who would look at me and tell me ukuthi umubi mntanami. Umubi yazi umuntu amebubi amebubi nezandla izandla zakho ngathi yezikaxama inyawo zakho ngathi nje izinyathelwe ivili le tractor la ngasemva.
And
even
you know,
today I don't like my hands and I don't like my feet
because into abayitshalile from home ukuthi bona umubi.
Yes,
yeah,
yes. So guy would tell me ukuthi ungenzela ifavor kanjani, you know,
so
angisiyona type yakhe and all those things. So it took me back home.
Yeah.
And then that is when I started to realize ukuthi I haven't yet healed from my childhood traumas.
Trauma. Yeah.
It feels like I'm still stuck at home. Even though mangishada ngishadisa la mina bengithi ngizicreatela my own world
lapho ufuna ukufinalelo
ngifuna uthando. And the way I'm so desperate for uthando, I'm even willing to buy lolothando if I have to. I had to buy love from ama in-laws wami. I had to make sure ukuthi whenever I visit them, I'm carrying ama gifts and all that. Ngizofika ngizenze ngcono. You understand? I would rather ngishiye ingane zami zishota.
Uyo ufuna ukuplease ama in-laws.
Ngiyo please. And ngibashiya bebodwa. Uyabona ukuthi ungakanani? Ngibashiya bebodwa. Ngiyahamba ngi Eastern Cape ngiyoba please because I want to win them over.
So sentando yazini ngoba isikhathi nasesihambile and manje ungena so ungena manje deep endabeni yethu. Ngicela ukuthi siphose la for today.
Yes.
And then mobuya manje sesiyaqhubeka. Angithi untando omncane sesiyamazi ukuthi ukhule kanjani. And then manje singena kulontando osekhulile. Yes, kune voice note lana ngicela ukuthi silalele masinya asizwe ukuthi uthini la ukhali mambo.
Amen nkosazana. Amen. Kuphekile lo mntwana.
Ah.
Ah nkosazana uhluphekile lo mntwana.
Yeah.
Oh, amen.
Amen. Yo, hayi mosokukhala ubaba kanje. Hayi, ya udaba lwakho limthintile ngempela. Enye message lana uthi sisibahle story sa awusi sibuhluku hle. But we thank God ukuthi he was uNkulunkulu was always on your side. Yingakho today sinawe sesintando akusona amandla akho akusona ukuhlakanipha kwakho kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi ukugcinile kuze today uzokwazi ukushare your story because ukhuluma kanje ikhona ingane ukuthi nayo indlela akhula ngayo asekhaya and you know kubhlungu ukuthi uzwiswe ubhlungu abantu ukuthi kubona ulindele uthando ulindele i-caring and then manje mosohlangana nabanye abantwana okuwukuthi bayakhuluma ngabazali babo ukuthi bazali babo benze lokho nalokho kuba bhlungu more
isekucela itishu
ya kuba bhlungu more ngicela umuphi una itishu lapho
okay
yeah
Shoshoyela de bathroom.
Sesintando njoba ngisho ngithi ngicela ukuthi sivale la for today and then sizoqhubeka ngolwakho daba. Before uzohamba la sizoxoxa ukuthi ke usozobuya nini. And then bese siyangena ke konje title lencwadi ithini?
By me love.
Yeah. And then bese iqhubeka ithini enye line?
I paid my own lobola for a love scam.
Yeah, so uma ubuya ke sesizongena kuleyo ukuthi uzilobola kanjani?
Ngingumzalwane.
Hey, ungumzalwane.
Kayihlaza ngaze ngayihlaza I Christianity.
Hey,
ngijajiwe phela nangabazalwane because wow, bebefanele.
Yeah.
It's not every day lapho uzothola khona a prophetess of God, a woman.
Yes.
Ozokwenza lokhu engakwenza you know yeah I've been humiliated and I've been attacked and sometimes I feel ukuthi I deserved it you know
yeah. But njoba sizwile ukuthi untando ubuya kuphi I believe ukuthi molokuqhubeka ulikhuluma udaba lwakho sizo understand ukuthi kungani njoba uye wayisho kancane nje ukuthi you know because lolu thando bolufuna bolangazelela so wabona ukuthi you know it's mina ngiyithathele lento ngoba ngiyayifuna
lento
if ayenzeki mina ngizofoster ukuze ngiyithole
because yeah all my life I've been longing for one thing
yeah uthando
and one thing only ukuthi nami ngizwe ukuthi kunjani ukuthandwa
Eish.
Ukuthi nami ngike ngizwe ukuthi kunjani ukuba happy.
Yeah.
Even today if you ask me ukuthi are you happy? I won't have an answer for you because I don't know what happiness is. I've never been happy but I've been almost happy at some stage.
Yeah.
Yes.
But mina mangikubona ngibona a very bubbly person. Nokuthi ngiwacheck nama TikTok wakho ngibone nje yazi uhlanyola pha TikTok you know but asithi nje uma ubuya sizongena odabeni lwakho nokuthi ke lencwadi ngaphakathi kuyona sisitholane
yes and yeah. Before sivala I would like to put it out there ukuthi abanye abantu because njengobusho ukuthi nawe nokungibona kuma TikTok and maybe kuma YouTube and stuff abanye abantu bazocabanga ukuthi maybe there's nothing new Musla we know the story they don't know the full story what you've had via ama TikTok and ama YouTube is not a full story and a person like me ngikwazi ukuz express even more mangibhala than mangikhuluma not unless ke ngisemoyeni ngiyashumayela
yeah
it's a different story you know
yeah
kunama episodes amaningi abantu abangawazi how I got arrested ending up ngilale jele and all those things there's a lot that happened so
banga assume yes bazosizwa sonke story uma ubuya ya kunomunye umnyalezo futhi la sisibahle nontando by me love yo uthi if God is for us who can be against us Jesus loves you so much
yes.
And we love you too Siyakuthanda sesintando.
Thank you so much.
Yeah.
Thank you so much.
Okay, it's before uzophuma la ushiye le mhlambe ukuthi utholakala kanjani. Ngiyacabanga ukuthi kunabanye abathi hayi thina sesiyayifuna lencwadi. Wena muzo xoxa ngayo thina sifuna ukuxoxa ngayo ukuthi sesiyiphethe siyayifunda. Yeah, I think indlule ngala and then bese ke uyasitshela ukuthi utholakala.
Listen to Radio Pulpit 657 AM for a godly perspective on day-to-day events.
Sikuthanda ngendlela emangalisayo. Khetha iRadio Pulpit 657 AM. Khetha uthando.
Iya, utholakala kanjani sesintando?
Ngiyatholakala ku TikTok. As Untando the Unordinary Woman. And also as owning her story. Uyangithola lapha, uyangithola na ku Facebook as Queen Tando, Sibusisekile Lingani Ngumbela, and yeah, yo inamba kasika andiyazi ngentoko ngisenza inhloni uzawundinqunqa.
Okay, ithi ngikusize ngenamba yakhe.
Uzondinqunqa uSiya.
Okay,
also leka 081
sisebenzisa yaka Siya.
Yes.
All right. Ithi 081.
081, yes.
Iphi le namba? Nami sengilahlekele manje.
Yo, ngafa uSiya uzothi uyongembarasa wena. Uyongembarasa lapha eRadio Pulpit.
Akazi inamba ka manager yakhe bazalwane.
Akazi inamba ka manager. Ungamtsheli, ngicela ungamxoxe.
We,
I hope she's not listening, Siya.
Oh, please, Siya. Akasithumele yona masinya la ngeWhatsApp.
Usiyami.
How? Kanti iphi number? Mose bengikhuluma naye la kuWhatsApp. Iyavele yangilahlekela nami.
Oh my God.
Hey, bengikhuluma noSiya kuphi kanti?
But ngiyipostile lapha ku TikTok wami. Kune poster lapha yale ngiphosile when we released the book on the 25th ngingayeka kabeka iposter lapha ikhona inamba ka Siya engu 081. So abantu aba odayo incwadi ba order through that number. Your information ikhona leya poster nama banking details
nayi inamba. Hayi sengiyitholile.
Oh, thank God.
Okay. Ningaxhumana ke ne manager ka Sisintando ku 081 547 1671. Inamba ka Siya Mtolo abaningi bayamazi. Yebo. Yeah, ila uxhumana naye khona uma uthanda ukuthi uyithole lencwadi ethi Buy Me Love. I paid lobola. I mean abazalwane. Akayikhulumele. I
paid my own lobola for a love scam.
Bengifuna ukuthi kube uyi ngoba uma sengithi ay ngathi ngikhuluma ngami.
Oh, awufuni kusulele le. Bahle ngiyazi ngikubhekile. Awufuni kusuleleka, awufuni ukuzibona.
Angifuni ukuzibona nje.
The situation.
Sengiyokhipha lobola
nje. God forbid.
Ngiyachelisa love. So Sintando, thank you so much. And then lapha emakhaya siphosile for today and then uzobuya futhi sesintando bese uyaqhubeka ngodaba lwakhe njengoba uzwile esho ukuthi uzochaza ukuthi waboshwa kanjani, eboshiswa ubani, kungani
eboshelwani
kungani, wayikhokhela ilobolo kwabanjani emshadweni. Konke lokho.
Konke lokho.
Ehe, I believe kunabo ma witchcraft khona lapho.
Akhona ma witchcraft.
Yey, kuningi. Yeah, hey kuningi bazalwane. So Sintando, God bless you.
God bless you. Thank you so much. Thank you also to our supporters zam lapho ku TikTok, my followers, imost yabantu abangifollowayo abangithandayo ngabo zighosts ziyahlekisa abo ghosts the dim. Yo, what is that? Abo ghosts banbani.
Yeah.
Abo Aliya, abo Sethu, Nkosinathi, thank you so much guys. Nonke ngiyanithanda, abo Siseni. Thank you so much guys. Siya, thank you so much. Thank you so so much. Sesizobuya futhi sibonane very soon.
Very soon.
Very very soon for
second part 2.
For part 2. This was part 1. part two is coming.
Amen.
Thank
Amen.
You so much. God bless you.
God bless you. Singena ke ku second hour bazalwane njoba last hour. Yeah, it last hour le njoba seka shayile 4 isikhathi ke sithi 10 after 4 kulesi sigaba singena singena kwi discussion yosuku njoba ke nginomfundisi la uLubisi sizobuka la i responsibility component of spiritual growth and faith. Mhlambe ungomunye wabantu ukuthi uthi hey yazi ngiyakholwa kodwa ngibona ngathi spiritually angikhuli. So today sizobonisana sizofundisana bazalwane ukuya ngezwi likaNkulunkulu ngoba akukuhle uthi uyakholwa kodwa ubone ngathi ustakile usendaweni eyodwa izinto as a movie ukholo lwakho alikhuli spiritually awukhuli. So sinaye umfundisi ungalisusi iphonto aliqhubekele ihleli ku AM 657 ngena na ku DSTV audio book 882 sithole na ku Open View channel 607 online unga downloada i radio pulpit app wazi kusilalela ku your smartphone unga live streama na ku www.radiopulpit.co.za.
Radio Pulpit 657 AM, your daily companion through thick and thin. Download our mobile app or visit radiopulpit.co.za.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.